It's your boy, Chadwick.
Yale ma Gucci, yale ma Fenty, yale ma bling 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 bling. Dance Balenciaga gang, king 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 king. Huku ni fire, kule ni Kim, yani win 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 win. Swing 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 swing,
situla swing 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 swing.
Vilanja ndo sisi, we kadiri na shishi. Kwenye swala la upishi, swala la pamba, sisi ndo sisi. Yeah, situna swing 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 swing. Win 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 win.
Win 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 win.
Yuma wapambe sidat, na wapagambe dila. Na weka maswichi sidat, kumi the fashion killer. Mama amedi sidat, hakuna kulia mashida. Kula maganja sidat, na bidu wa bidu bida. The way I dress me I know ni na run the same. Kinga boy king, yeah I run the same. Looking goody goody, nipo kwenye moody. Na shine makusudi, tozi ongeza judi.
Nazi jibu boss, wana sanda wanaka. Nazi jibu boss, wana penda na velva. Kiboko wakuwe, wana koma kwa mita. Yote na control, wana nita doctor. Wana nita doctor.
Eli fire yeah, Eli moto yeah. Nakula mavitu OG, nakula mavitu konki. Sivai mavitu fake, nakula mavitu OG. Mapete macheni bring, nateka ma gang gang. Navesha ma den, navesha ma men, naitwa ga man king. Toka inside mpaka west, nakimbiza I'm the best. Toka inside mpaka west, nakimbiza I'm the best. Yeah, yeah. Side mpaka west, nakimbiza to the rest. Toka side mpaka west, nakimbiza I'm the best. Yeah, yeah.
Wanakuja na makuzi wanatoka. Wakishapewa news wanatoka. I'm the best.
Nazi jibu boss wanasanda wanaka. Nazi jibu boss wanapenda navyova.
Kiboko
wakuwe wanagoma kwa mita.
Yote
na control wananita doctor. Wananita doctor.
Cut
for music.
King of boys on air.
Wananita doctor, doctor.